kibua
kache chowe cha kesi chie kisanyufu chiga manti Kampala kati atambula bulungi
nga bwe baamubala
era ne bagamba kyebikwe kweto okugaana abatundira ku makubo byo bya kugenda mu maaso si bya kusirikamu ne wenjogera bigenda mu maaso
nenda byenga batandise okuddako mu magezi ero baddeko mu
kibuga naye sebo naye kiro kati bayuula bitamu ekirunga baba yuulira ddala kakati teweteeka mu bulabe bagambye nti bikwe era okuva omwezi oguwedde nga bagobye abatundira ku nguudo bagamba nti kakati ebigere beetaaya bagamba nti biri bitambula bulungi beeno ni kigenyi nga yono yamyuka akulira ekibuga Kampala agambye nti ne bwe guli okuva mu January n'okutuuka kati agamba nti enjawulo ekibuga ogirabira ddala era bagamba nti bagenda genda maaso n'okulabika nga ate bongera okukiyonja abantu bakyeyagaliremu
will be able to ensure that everybody tests what is being appreciated by the people who are now coming into the CBD and saying, wow, you mean I can go down to Chikuo and have a walk like this? I can be at a bench one and walk without obstruction? It was a maze of things and a very embarrassing situation that we found ourselves in. We are happy that we have moved distance, and it is a distance that we also appreciate on our side, and we want to make sure that we do not cede to any pressures.
Tebajja kumikiriza babagamba nti ate balina okudda nedda wage nti bo balumye ejjiiko ebikweko tebijja kusirika kakati yatusoke tumulemu katono.